Kwanele ngesikhalo, nansi mfudumalo yomculo bucike usingise engqondweni. Buyingelosi musukuchaphaza. Kwanele ngesikhalo, nansi mfudumalo yomculo bucike usingise engqondweni. Buyingelosi musukuchaphaza. Kwanele ngesikhalo, nansi mfudumalo yomculo bucike usingise engqondweni. Inkuthelo namakhwa zindangamele ndijinge maweni ndizityisa ukucinga kwanele ngeliso lomoya ubawe emaphupheni ndimbonile leyimfesana ubukhoboke esizweni elizweni kuyaphalalwa kwanele ndilihlwempe emphefumlweni enyameni ndinezifubeko ngoba kutheni ayandazi bathi impatho kadalala bayayivumela kwanele ndilidame lomileyo ethunjini akho nethemba ba jijisane ngesikhalo kweli khaya lusizi bawolonga umthwalo ubufunile ngicela uwamkele xeshikweni ndimanxebanxebana ndizamana nempendulo ndijijisana nobomi kweli lizwe labantu abantsundu no ntyilo ntyila kasenzi noncumo neenkwenkwezi ziyaqhakaza ngobusuka zibonakali kwakusa iingxaki zilithotho ngemfesane isandleni sakho sasekhohlo leyo impumelelo uzungavumelo nkantwena bafuna ukubona ungeyonto bakuthabalalisela ikamva lakho endleleni yakho lakuphumilanga amehlo ziwajongise ezulwini apho ithemba likhona netempile yezulu nezibhale ezincwele nezibhale ezincwele kwanele ngesikhalo nansi mfudumalo yomculo bucike ubuyingelosi musa ukuchaphaza ndim ndisisithunywa sezulu ndivumele ndikhokhele kwanele ngesikhalo nansi mfudumalo yomculo bucike ubuyingelosi musa ukuchaphaza ndim ndisisithunywa sezulu ndivumele ndikhokhele kwanele ngesikhalo nansi mfudumalo yomculo bucike ubuyingelosi musa ukuchaphaza intsingisele yobomi kwaXhosa kubili bunzi mazithetheleli izinyanya kule meko ijikilizwe intsingisele yobomi kunikezela ngezixhobo kuqamata abasemagunyeni bantwini egazini lezenzo zabo ezimanyukunyezi baphikisana ngezikhundla baqamelele ngenzondo imvisiswana yikho enkonzweni phantsi kwegama lenkosi ilizwi leentshumayelo zenkokheli zidala impixwano nokungaboni ngasonye iintsana zifunda izondo ekuhlaleni inkulo kulutsha inyamezeleki lusizi zitshabalela intyatyamba ixesha lokuthuma lingekafiki ikhoboka lomntu omhlophe sengumntu omnyama engqondweni nakwiimpepha zabo thina sitsho ngenkosini yintiyo ngumsindo kwabo baphumeleleyo nempakamo ihlwempu ndimnawe thina sitsho ngenkosini silindele uzuza khona ukuze kuzokhanya entliziyweni ziziyatha amanzi apholisa inxebe linobunzulu ngawomthombo.